Yeah, Godson MC. Yeah, hip hop my life, hip hop my life. Yeah, 1, 2, yeah. Whoa, check it, 1, 2, yeah. Hip hop is my life is hip hop. Na ishke hip hop, feeling top. Thanks God for the talent. Na benki harakati sishindani na waki. Niko full kama soldier. Niombe mabaya, stili utangoja. Na show rap, sina chuki. Wapinzani wamekuja mkuu kucheki, wamebusu nyuki. Mziki na ufanya na utumia kama darasa. Ukipenda chukua, ukipenda tupa tambua. Mini fursa, pata, 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 data. Peluzi koto sisahau kwenye rap tani kuta. Niko imala kama menti ya simba, walindisi tisina ukari, ona kwenye batu amesanda. Maisha yangu ni hip hop, hiki ndicho nacho manisha, na milele ntawakirisha. Yeah, yeah, Godson MC. Why na wakilisha mitaa fulani. Asanteni.